Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiko moɗo Ousmane Diko haalanto on kabaruji gonɗiɗo ɗi. Laamu ɓami dabareji kesi bangal dawi dow maayoji meɗen ɗi. Yimaade muɗum yo ɓeydande yimɓe ndenagu. Brahima Beredogo député Kadjolo wi haɓɓitiɓe me ana cattini janguji le région o. Sikkitaɓe samde e dow larme meɗen ɓe yo ɗum policien wujjitinoɓe laawino. Laamu o ana wondi e haɓude e bonande inde. Gollirde muɗum joƴƴinama beete hande Bamako ɗo fa haɗa firtugol siriji yimɓe ɗon. Rewɓe RPM mbi dokkam noddam biprem saria. Ɓe mbi du ɗe kayfoje fewde kanaki leydi ndi yo bonande inde noon. Ɓe mbi biprem wala fuɗɗo tuugo fa wullitano kanaki leydi ndi e saria. Ɗo ɗe toɓɓe goni ɗe min kalanto hande kedde heɗade bisilmonoɗon e dow studio tamani. Ley lewru septembre ƴaɓɓindi ndu sappo e jeenon keddike ley laamu motti ley bonande pinasiji. Capanɗe jeɗɗon wonnoɓe ley pinasi o ka wonkijum en cuutike. Duuɓi ɗiɗi pade nden capanɗe jeɗɗon e ɗiɗon keddike ley maayo ranego le région o. Sababuji ɗi kasaraji andaka ka fayso koroji waɗama ley muɗum ndenno nde yontere gouvernement ɓami aadi nangude calɗi kesi fa ndenagu heɓa dow maayo ngo. Keɗoɗenna Oumar Waygalo fo ɓeydana en faam.
Oɗo anni ɓamama caggal ko pinasi goto muttuno ley laamu motti o so yimɓele ko yahata capanɗe jeɗɗoma e ɗiɗon keddi ley hen ɗum waɗi le sappo ɗiɗi lewru octobre hitande 2013. Ministre en kuminiɓe kabaru ɗiɗo golleji nden ɓe ɓami anniyaji wiide wakkati jonoɓe ƴeewa yellanoɓe gatta fufaɓe koƴƴe sariyaji no jahol e garol worri le lefol maayo ngo. Kenen ko kawrital ministre en ɓe waɗi le leydi meɗen ndi ko wakkati jonoɓe kolliti wiide ɗum wonono tiiɗallaji tongiɗi ley jahol e garol dow maayoji ɗi wakkati jonoɓe mbi hiddu bonandaji kewɗi gaɗi ley hen fa yettoyo yimɓele heddiɓe ley hen ɓe. Ɗum waɗi wakkati joni soɓe kollitiɓe ƴeewa yalla hono ɓe jaltinirta ley hen ɗati faɓe ƴeewa yalla sariyaji ana keƴene wakkati joni o jahol e garol le lefol maayo ngo. Le ɗiɗo dabareji ɓe kollitiwide laamum koɓe garana joƴƴinede wakkati joni o ƴeewoɓe hono kaaki ko yimɓele ɓe ɓamata. Le majjunduɓe kollitiwide wakkati joni ɓe mbaji binan tawe pinasi fu garowo fa yaha furu numéro tawe e muɗum.
Hono ministre yawara leydi me kañum e laawi leydi ɗi fu joƴƴini keñen saria dow tabal batu ministre 1 kanka miijede dow muɗum. Yo kasaraji kewɗi gaɗɗi dow maayoji ɗi waddani laamu o ɓamde ɗiɗo dabareji kesi. Malick Kassé hooreji ministére nde haaldi e Fatumata Tugula. Keɗoɗenna Oumar Waygalo.
Ɗiɗo sariyaji garan rewde wakkati joni hono kabaru jahol e garol worri dow maayoji ɗi. Min ƴeewan du yalla hono min mbaylitirta golleji nayiriɗi bangal hono ley laanaji to laanaji ɗi furdu numéroji garan binde e muɗum. Min ƴeewa wakkati joni o yalla hono min kaani wadde fa min ndena yimɓele kewɓe golleji kewɗi du garan gollede ley hen fa yettoyade e aytade maayo ngo kañu e hokkude yimɓele ɓe kaaki. Caggal muɗum min ƴeewa yalla hono min dokkirta yimɓele ɓe hakkillaji lobbi. Min garan famminde ɓe dow hen du komin pamminiɓe dow hen du ata min mbindan le ɗelɓe leydi meɗen ndi. Caggal muɗum min ƴeewa yalla hono min paabirtono yimɓele golloɓe ɗiɗo golleji kañu e laamu o fa yettoyono yimɓele gollonoɓe kohe mumen ɓe du paabire kaaki.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon paaɗe fa e dow bembal amen Facebook dow studio tamani. Hono yimɓe jomɓen kaɓorɗe sikkitaɓe samde e dow larme meɗen miseni heedi ɓaleri leydi men ñande altinere nde yo ɗum policien wujjitinoɓe laawino. Brahima Beredogo député Kadjolo wi yo ɗum yanoɓe teetoyde yimɓe jawle mumen gardano heddi geni toon to golle o waɗi ɗo. Député o wi haɓɓitiɓe me ana cattini golle janguji yimɓe noon. Wonko haaldi e Idrissa Sako. Keɗoɗenna Ousmane Yali Bouli.
A keɓa carte d'identité le wuroji yogaji e laamu Kadjolo kina joɓa ujunaji ɗiɗi e temere joyyi na ujunaji tati. Fa keɓa engrais ɓe mbiyan kina carte d'identité ɗum du kina ujunaji tati na ujunaji nayyi ɓe mbiyata kasen. Ko ɓuri ɗum fu bonde ɓe joppan nokku gollirde maɓɓe nde ɓe jaa ɓe daro e laawi. Ɓe nanga jooɓe gese ɓe mbiya kina carte d'identité. Sa wala kina joɓa temedere na a joɗake hedde mangal paɗe o. O tiɗalla men tigi min kalini laamunkoɓe commissaire o kañe CB o fu fa hannden tiiɗalla o ana heddi. So ni a ƴiwi Kadjolo aɗa fondi miseni a tawa manngal paɗen ana dari e laawi. Ɓelloɗɗa gendarme jaa yeeso tawa police. Ɗo ɓettiɗaade fuu ɓe mbiya kina joɓa. A wiyan hono wona ley leydi ma gonɗa.
Batu leyɗe aduna fuɗɗi e dow jogolakeeri leyɗe beete hannde Bamako ɗo. O batu rentini kaadi men annda leyɗe G5 ley sahel ndi fuu. Ndennoon e ley muɗum le balɗe ɗiɗi ɓe kaldan e dow ndenagu dawi kañum e haɓugol e war hoore le lefol sahel ngol. Pierre Buyuya kejado Union Africaine do maldo haldi Umar Waygalo kedo dembe
le frontiere au Sahel son confronté à
les lefol Sahel gel tit Allahji kewdi ana e maggol wakati joni o fa yotta yade wayde jam e deejere reber yakku jihadin koobe kanyo sotturi doro guudi fa yottaade sotturi bibbe adama en ton yimbe le jaarobe atti lele be furdusa jeewi don gardata wakati joni deedo leedele joyi dum woddindiri sanne kono kabaru yirwere du idum ganile nokko sabi defa ko dartete ko hebe ton ko sina jeewe yalla hono yimbe le gombe tobbe talkaabe gombe tobbe kani faabirede bangal nyamtu kanya fa yotti adno wottu wondi e waylitrade wakati jono ko buri fu nafude le hen golleji di golle bangeji didi ko nayiri bangal denagu kanya jam e teje
plan sécuritaire et développement
njola e region ngaji sahel de bindi lettre fewde kanaka leedi ndi ndadude do gouvernement du pati yeggita sukabe heddibe beedu hono hono no bamde kabar be jatorani be micintini yoben kabino de leedi ndi wonna e way e juude waybe de hono dakirede e kabado mudum dum jannaki hono no kawralde e ngal hollitirini sabede yo larme mali kanyu e franci tetuno be do sukabe kabado mu en hitande 2013 de hono lamu darantola habude e bonande inde jo inambe le maldo beete hande bamako de gollirde wallan surude siriji yimbe di yogabe pirtata le gollirde nadu do internet kanko fakor bakulubali kejaado hala le goldirde de o haldi hawa berte kedena mamadou samassé
autorité de protection
goldirde de nagu de juinama bangal wadande hakille haybude hajuji kertaadi bibbe mali e tabintinde democratie hajuji kertaadi ngoni kabaruji lattodi sababu anditinde kala e meden renude di tinnade e majji adadu fay goto yaltintaage ciagal joom hande o sariya wolgol latto sababu renude sirriji yimbe wakati ande kesse ngonden faratiji kewdi ana wodi bangal mudum idum latono di fufu safari baydan yirwinde democratie odum
force la democratie
hono rewbe RPM bi noddam bi prem saria e wi mabbe de ndewalde wala fuko wala fudo tugo fa wulitano kanaka leedi ndi bangal seredo be bidu wulitango bi prem go yodum bonnere inde tan non madame jawar aissata toure horje rewbe RPM haldi alhusain abatoure kedo denna Ousmane Niali Bouli
on n'a pas écrit en
wana e bindol jaati men gadi men bi men daran daranido kabaru sariyaaji fa men noddande fedde sariya sabinde yinde bonude inde president men men jabantabe dun o wadi duubi didi o mo golla fa leydi ya yeso dun ne men jabantabe penanamo wadde men daran chaagantodo fa men noddabe sariya tawe du dalili fu be tigaaki e ko be bi ko be bonnobe inde president o tan non be cela dum be njoppamo o golla golle makko minen ga men jopirtabe alamina men noddambe sariya du
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden di hono batu deejere deurintinal wadi bete hande tumbutu hala nana e amiri en fu kawri hen imade batu o yo fa hawro be fu baawana golle kawral deejere de fenakof kanyi minisuma ngollidi walde habore e sotugol ledde de galana batti kegne to buremto de jewtike golleji mayre fa warde e ko ne hani foccinde denno horejo suudu do toroton o wi ana yimbe sappo hono yaltube hakkilo batte bande de do ledde de galana remabe sardingeji fala to seguto ngadi batu mu be mbowangaajo fuddo de yonterende le batu o be jewtike golle hitane mabbe de nenno ele mundu le batu odu be kolliti tidalaji sottudo ko be demata ko wayde awdiji kani e kudde bonnoje demaji mabbe gujjo dabaji e iwdi bangana en nangama handen yo dabaji durobe o wujjanna so sotto luma ansongo yo dum duro goto anditi jawdi mudum didi so halani yimbe o nangado do gulingalaka weli hore sabede o suranama nden yo do kaddude e dido kabaruji kedde hedade yotrame ana yeso yenji jango Thank you.